the king of beats.
Namka mapema, naza waza mitakula nini. Moyo wa chuma, iyo lawama kwangu kitu gani. Nisha swa kusema, ayo matusi nishoga jamani. Kucha kucha kucha, naoza hela nende bucha. Chacha chisha chacha chisha. Ume kucha kucha kucha, akili yangu iku kumakuta. Chacha chisha chacha chisha.
Balinga kate mimi kwenelea bana penda balibambe. Ama kusamba tusambe.
Mimi shia imbaka mutu makuta. Semaga semaga we, pena pena nyote zime na ijanga we. Pena kesha haba lale juwa kunyangusha we. Bana sabu kama mungu no anabaraka we. Tango panini, kenye mirishwa sisi busani.
Kucha kucha kucha, naoza hela nende bucha. Chacha chisha chacha chisha. Ume kucha kucha kucha, akili yangu iku kumakuta. Chacha chisha chacha chisha.